Sekudumlilo manje ngena uyabona Ngingazamzazi ninze waunge Ndingena ndondisoko Mbilo yami yayiphlungu ndingala Sebe yobona ngayo ntwana maengi Wayefuna impilo yakhe ntwana engala Ngingazamzifikile ndisenje Ndandihamba ndifuna imali ndingala Fika kwam kuyonakala kusazoshuba ntwana yam Babesonda benomona singayazi singala Ngingazamzifikile ndingakwazi nokula Bomi bami kuzolunga ntandazele impilo yam Labafana abayazi banamanga babenge Ngingazamazifika bendihleli ndingena Ntandazele impilo yam Mandingena kuyonaka abayazi basasa Tete ndona ndimambe Ngingazam abazazi ndandihamba nduye zansi Labafana banamanga abayazi impilo yam Mandingena ntwana usazobona ngaye nkulisa Fika kwam ndandisuka empini Labafana basathetha bayazi Teplo mayengena usuka empini Mandingena bendiphethe ingini Stade zam sifikile nengini Awuyazi ntwana wena ubungena Ungena kwam ndandifuna imali yam Intlungu yam abayazi banomona Sekufuthi umlilo mandingena uyabona Ngingazamzazi ninze waunge Ndandihamba ndingena ndondisoko Mbilo yam yayiphlungu ndingala Sebe yobona ngayo ntwana maengi Wayefuna impilo yakhe ntwana engala Ngingazamzifikile ndisenje Imali ndingala Fika kwam kuyonakala kusazoshuba ntwana yam Babesonda benomona singayazi singala Mpilo yam mayitshintsha ntwana wena usazobona Hamba ndifuna imali yam ntwana mna ndidlala Sebeyobona ngale ntwana mayingena kuyonakala Ngingazamzazi ninze ntwana wena wawungi Mayisuka ndandihamba ndiyofuna impilo yam Labafana bayathetha bayazi impilo yam Kwakumnyama singaboni indlela yethu singayazi Mandifika ngale sigubu sekuyokhala nabadala Sasihamba singena ndothandazela impumelelo Masingena kuyonaka basezobona ngale ntwana Mandingena ndenze inginga ntwana mna ndidlala Ndandihamba ndifuna imali liphi phepha lokuthenga Sigubu sam masingena kuyonakala kubuza mani Ngulomona ntwana yam mna ndabuza ndenze ntoni Labafana basathetha ntwana yam ungabana Ukungena kwam ndandifuna impilo uyayazi Sebebona ngayo ntwana mayengena kubuza mani Themba lam lize laba ndandazela isikhathi sam Isikhathi sam ndandazela isikhathi sam